Njagala nange nkwagala. Mwano baby, I give my love to you. Onto season o jendi leka nkuwe owe amo. Siri kuleka kawobu lwate oba oba vubuno. Njakubanga nawe tulwano lutalo. Kuba nchikakasa tuliva wanguzi. Minze chimu chiveyo umuti magogwe baby. Obidemu ebyange kuba nchikakasa bila tunyumilanga kutute wange. Etukola maka fetwe kumileyo kubanga nkwagala. Bino byebikambo ebimpomela mponya n'obulwadde obw'okumutima. Nkwagala nfiirako kunyweleddeko wo naukume nga tetutengana. My love, you're my girl, you're the one that I got in my heart. Chino chenkuwa baby, kanku gambe. Charubelela, siri kuleka. Wenzi chukila jetu iso kuchukeno. Jene nguma kuwa manjikwe jolio jeno. Ekankole mkwano, tusomo kama kubo. Jetu isemu vinji, siri kuleka. Ninze chimu atono. Onyanjule ewamwe kutwaleko ewange. Ela chikakasa bila tunyumila. Tuzale abana ompeo musika fetukole kulwabwe kubanga nkwagala. Bino byebikambo ebimpomela mponya n'obulwadde obw'okumutima. Nkwagala nfiirako kunyweleddeko wo naukume ngate tutengana. Yokola mkwano nzebinyumila nzebinela bizabalyabalala. Yokola mkwano nzebindalula nzebinela bizabalyabalala. Nabulirwe nkulaba bwenti nendo zolela tono. Chisobuluzo chebintu yange twala chicho twala.
Chris Rodessa Data Best Records Jenuka Kole Ndekano. Na 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 na.
Ibo gambo ino
Ibi mpomela
Ibe vyo mkwa
Ibo nyano mwade
Ibo imba
Ibo kutima. Tutengana bino byebikambo ebimpomela mponya n'obulwadde obw'okumutima. Nkwagala nfiirako kunyweleddeko wo
naukume
kubanga nkwagala
abazadde mba.